Jahani kumbe doriani tamu domoni harufu wani usina uzio ya chumbani wayatoa dhani achani upete ni upete nisije uachua achani ya bwage bubu sijezoea achani upete ni upete nisije uachua achani ya bwage
Sikupata fadhali, unikeshesha, ukuja